Sema tukungoja time ya kufind him. To the left, to the right, left again. Ebu chunga usiwewewe. Juvinye demu wako anatua kishaku shaku. Anachunguliwa kama we. Haki wewe dada usimpige bus. Bus, usimpige bus. Na wewe kaka usimpige post. Post, usimpige post. Usilete mwembe mwembe. Ndaruka kama nege ndege. I see the lick a pretty girl if you style up. Wanna dance it taki taki all night long. Do the taki taki rumba.
Step on it.
And the shaku shaku funga.
Step on it.
Ata odi dance funga.
Step on it.
Mezi la kula mateka.
Paradida wake.
Una nishika tukatembe.
Paradida wake, wake, wake. Paradida wake.
Mezi la kula mateka.
Paradida wake.
Una nishika tukatembe.
Paradida wake, wake, wake. Paradida wake.
Shori wendo fundi wa mbira. Wasikuteche we umesha winikura. Sokea karibu we nipe feeling. Usipupe minita kupa shilingi. Nimeze mama. Nishike mkono nishimame wima. Mama na ulivyo mkali. Ukinishika mina pigwa stima.
Hey mama.
Yumari.
Chaza tu kidogo.
Nomari.
Usilete zogo.
Sumari.
Kadunga roho.
No mari,
usilete zogo.
Sumari,
kadungaro.
No mari,
tai, usijifili like umekuja solo. Mwesi uzuri wakabelo. Usibehave neti mlevi wasapilo. Kata mauno no mbolo ya solo. Naomata, molo molo. Tala tozo mata li kolo kolo. Mbazo bina, don kolo kolo.
Bonito we kwa maringo. Kanyaga kama umepigwa radi. Timisha kama umepigwa overdose. Ama cheza tu kama boss.
Do the taki taki rumba.
Step on it.
And shaku shaku funga.
Step on it.
Ata odi dance funga.
Step on it.
Mezi lako la mateka.